Omutima gwange nayigawo kwagala n'obwongo bwange n'obukakasa toliwambala katyondese mu bbanga ontade mabega ni mu bbanga ennyanja y'omukwano mu jjaga nze muntade bebi nga ndaga buno bulumi mbukoye ndiraba olinonya olinonya abantagala bakoze erosi ondiddemu emiwulo sudde bikosi bulira kusinze nze okutamu wakabaka bonosi bengule yasengenge nono bubu kitadde lwa sente leka ngende nkulibwe ndibafunye sente leka ndiraba olinonya olinonya laba olinonya nuleganda wangale laba olinonya olinonya wandagalavu nonondayo omutima gwange nayigawo kwagala n'obwongo bwange n'obukakasa toliwambala katyondese mu bbanga ontade mabega ni mu bbanga ennyanja y'omukwano mu jjaga nze muntade bebi nga ndaga
It's weekend. Respect Liam Vice.